sid ay sheegayso hay-adda Human Rights Watch, tan iyo dhammaadkii bishii September ee 2017, ururka Al-Shabaab waxa uu ku amray odayaal, macallimiin iyo dadka reer miyiga ah inay boqolaal caruur ah oo qaarkood ay sidiir jir yihiin ay ku soo wareejiyaan ama ay dagaal wajahaan. Ololaha baahsan ee qorashada caruurta ayay Human Rights Watch sheegaysaa in ururka Al-Shabaab uu bilaabay bartamihii sanadkii 2017, uuna weeraro aargoosi ah la beegsaday beelaha diiday inay caruurtooda ku biiraan ururkaasi. Boqolaal caruur ah oo aanay cidna wehelin ayaa bilihii lasoo dhaafay kasoo barakacay guryahooda si ay u gabadbaadaan qorashada khasabka ah ee Al-Shabaab. Warbixintan waxaa diyaarisay oo baaris ku samaysay Latisha Barer oo ka tirsan hay-adda Human Rights Watch.
Well, as we know, I mean, targeting educational institutions, students, both for indoctrination but also to recruit children as fighters has been very much part of Al-Shabaab's campaign in Somalia for over a decade. But what we've been seeing over the last year has been an effort to intimidate and force communities. Now, what we were looking in particular were a series of communities in the Bay region.
ardayda si maskaxda looga bedelo isla markaana askarta loo qoro waxay ka mid ahayd ololaha Al-Shabaab ay adeegsanaysay muddo ka badan 10 sano. Waxa aan se aragnay sanadihii lasoo dhaafay waxay ahayd dadaal ay Al-Shabaab ku doonaysay inay ku cabsi geliyaan dadka reer guuraaga ah, gaar ahaanna gobolka Bay, kuna khasbaan inay caruurtooda soo dhiibaan. Waa bulsho ay horay u rafaadiyeen abaaro, waxaana bilihii ugu dambeeyey Al-Shabaab ay ugu tagayeen tuulooyinka iyagoo ku cadaadinaya odayaasha iyo macallimiinta dugsiga inay soo dhiibaan caruurtooda oo qaarkood ilaa 8 sano jir ay yihiin. Mararka qaarkood si xoog leh ayay ku kaxaysteen, mararka qaarkood waxay siiyeen 10 maalmood inay caruurta ku soo dhiibaan. Waxay ahayd cadaadis joogto ah oo bulshooyinka la saarayay, waxayna taasi ku qasabtay bulshooyinka inay caruurtooda u diraan dhulka ay ka taliso dowladda.
Latisha Barer waxay tiri waxaynu aragnay Al-Shabaab inay caruurta u diraan furumaha dagaalka. Waxaa kaloo muuqata, ayay tiri, in ololahan uu ka mid yahay in caruurtan la geeyo madrasooyinka Al-Shabaab ay maamulaan si ay uga soo baxaan hannaankooda waxbarashada kadibna loo diro tababar militari. Waxay sheegtay in tirada caruurta la qaatay ay adag tahay in la ogaado. Waxay sheegtay oo kale in tuulo yar oo keliya laga qaatay ilaa iyo 50 caruur ah. Mar wax laga weydiiyey waxa laga qaban karo, ayay Latisha Barer ku jawaabtay.
Now, I mean, of course, in the short term, what has been key is making sure that the children who've been sent to some of these government controlled towns are identified, are receiving basic protection and
طبعاً مدده وحا مهيمة إن لحقيقيه إن عرورتان وعرتي دولك الدولد كتاليسة لأغادو لنسيو إلالين وحبرشان أي هلان حسي يشيح وقق الملتريقة وغيران وإني أغادان ميلاها أي كدع عيان أفضوبك عرورتا waxyaabaha la adeegsanayo si caruurta maskaxda looga dhaqo, iyo in ay ka warqabaan in markii ay sameeyaan howlgal military in ay deegaankaas howlgalku ka socdo ay ku sugnaan karaan caruur badan oo ka tirsan Al-Shabaab si loo xaqiijiyo in ugu yaraan caruurta aan naftooda halis loo gelin haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee taageeraya dowladda.
Qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala gobolka Bay ayaa la xiray cabsi ku aadan in weerarro kale lagu qaado awgeed ama in macallimiintooda ay qaxeen dartood, halka kuwo kalena la afduubay. Qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ayaa sheegay in sida keliya ay ku difaaci karaan caruurtooda ay tahay in ay diraan. Mararka qaar ayay caruurtani baxaan iyagoo aanan la wehelin si ay u aadaan goobo ka baxsan meelaha ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Hogaamiyeyaasha bulshada iyo dadka deegaanka ee arrintani la socda ayaa sheegay in ololaha qorashada caruurta ee Al-Shabaab ay ku qasabtay qiyaastii 500 oo qof, una badan caruur aanan la wehelin, inay ka cararaan deegaano hoos yimaada Baydhabo. Mas-uul ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay soo gaareen ku dhawaad 500 oo caruur ah oo da'doodu u dhexeyso 10 ilaa 15 sano jir, kuwaas oo kasoo barakacay ololaha qasab ku qorashada caruurta ee ururka Al-Shabaab uu ka wado deegaano ka tirsan Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah caruurtaasi ayaa u cararay magaalooyin ay qaraabo ku leeyihiin, halka kuwo kalena ay ku biireen xeryaha dadka soo barakacay. Hay-adaha maxalliga ah ayaa qiyaasay in tiro ka badan kala bar caruurta dhowaan ka barakacay deegaanada hoos yimaada Baydhabo ay hadda ku nool yihiin xeryaha dadka barakacayaasha ah. balse caruurtan ayaanan la wehelin. Gaar ahaan kuwa ku biira xeryaha aanan rasmiga ahayn ayay u badan tahay inaanay ammaan iyo waxbarasho ku helin goobahaasi. Sidaasi daraaddeed ayay ku qasban yihiin inay shaqaystaan si ay u noolaadaan. Kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegtay in bishii Juun uu ururka Al-Shabaab magaalada Ceelbuur ku xiray 54 oday oo diiday inay ku wareejiyaan 150 caruur ah. Odayaashaas ayaa markii dambe lagu sii daayay shuruud ah inay soo wareejiyaan caruurtaasi. Kooxdan ayaa ogaatay in 300 oo canug xilligaasi laga afduubay deegaanadooda isla markaana la geeyey iskuullada Al-Shabaab. Bishii Abriil, ururka Al-Shabaab ayaa idaacadda afkiisa ku hadashay ka baahiyey in uu bilaabayo manhaj cusub oo ah dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, waxaana uu uga digay macallimiinta iyo iskuullada wax uu ugu yeeray tacliinta shisheeye. Qof ku nool gobolka Bay ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab uu bishii Abriil 10 macallimiin ah u qaaday wax uu ugu yeeray dib u tababarid, kuwaasoo lasoo daayay kadib markii uu mid kastaa bixiyey $300. deegaanada qaar ururka Al-Shabaab ayaa amray in iskuullada la xiro, dadka deegaankana ay macallimiintooda u diraan seminaaro lagu barayo manhajka ururkaasi. Sida ay sheegtay kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea, hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay inaanay helin caddeyn si toos ah u muujinaysa in caruurta uu dhowaan ka xeystay Shabaab si toos ah loo geeyey xeryaha tababarka ciidan, balse dadka ay wareysatay hay-adda ay marar badan muujiyeen walaacaasi. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso iskuullada iyo ardayda. Sanadkii 2016 waxay dowladdu ansixisay heshiiska badbaadada iskuullada, kaasoo ah xeer caalami ah oo dalalka ka dalbanaya in ay wax badan ka qabtaan xaqiijinta in iskuullada ay ammaan u yihiin caruurta xitaa xilliga uu socdo dagaalka. Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiskaasi, balse aanay hirgelin xeerka khiyaariga ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta ku nool goobaha dagaalka, kaasoo dhigaya in kooxaha hubeysan aanay si naba u qoran karin ama colaad ugu adeegsan karin dadka da'doodu ay ka yartahay 18 sano.